amehlo ajongile indlebe zimamele Inhliziyo yophukile abantu bayandleka Injabazi ningqungile azono kunqwenelele impumelelo Dizosposa kuba wo zonke inxaki ngoba yena uhlale khona Dizohlala kuba wo ngoba ithemba lam lihlala kuye Dizokuqa ntandaze ngoba imwenyo yam yaziwa nguye Yena ndizokiya ndizoqhubeka phambili ngobomi ba Kenya ndizonqoba ndizosiphosa ngemfinxaki zobomi ba Ndizohlala kuba wo ngoba ithemba lam lihlala kuye Ndizokuqa ntandaze ngoba imwenyo yam yaziwa nguwe Ngene ndizokiya ndizoqhubeka phambili ngobomi ba Kenya ndizonqoba ndizosiphosa ngemfinxaki zobomi ba Ndizohlala kuba wo ngoba ithemba lam lihlala kuye Ndizokuqa ntandaze